dani tikumvera nyimbo zaba mwamba pa malawiwanga.com.
Namba kuimba mazimva unchana tinali my friends ipano tinatayana kwambila primary mpaka na secondary tinkachilale mozifana iwanali mbale kumona leno mbale matex samayang kuyesa kuwa hala pa whatsapp samayang hey, amasiko anda mfana ngovoi amango sinta manamba amazimva ufemu akuti oh mani yana blom kungo imba nyimbo mozibas sadegwane panu anasinta dzina kuti antopi amazimva se okay musandi judge guys sine wa matama sitamo ine sina yambe tamo sitamo ine sina yambe tamo muntune bena simu ni vetsa ndikamanena kuti game ikulakwa ndima yesetsa kupangaza bwino koma time ina yake life njokondela ndima yesetsa kupangaza bwino koma time ina yake life njokondela ine oh ine ine ayai matama ndilibe ine oh ine oh ine ine ayai matama ndilibe ine inali plani yatu antutu kuumba njila kugulisa tutu mwina moyo usa sintanditu dala yesunte yivayo overseas kungo vaya overseas anati wala pano samati hala anasinta manamba kumuzi kunoti kungo fandi njala mastena kungo kala kusowa zochita funa ndi mafuna nditabwela kumadola baliba se nde musandi judge guys musandi judge guys kufuna ndi mafuna nditabwela kumadola baliba se nde musandi judge guys musandi judge guys please sitamo ine sina yambe tamo sitamo ine sina yambe tamo muntune bena simu ni vetsa ndikamanena kuti game ikulakwa ndima yesetsa kupangaza bwino koma time ina yake life njokondela ndima yesetsa kupangaza bwino koma time ina yake life njokondela ine oh ine ine ayai matama ndilibe ine oh ine oh ine ine ayai matama ndilibe ine sitamo ine sina yambe tamo sitamo ine sina yambe tamo muntune bena simu ni vetsa ndikamanena kuti game ikulakwa ndima yesetsa kupangaza bwino koma time ina yake life njokondela ndima yesetsa kupangaza bwino koma time ina yake life njokondela ine oh ine ine ayai matama ndilibe ine oh ine oh ine ine ayai matama ndilibe ine
pamalawiwanga.com.